Yeah. Since Savage is the new blackness, I takule kitale kwale. I'm the tax collector nigga, mini petu finje kwane. Mdani mucho ma injeki tire ngware. I care for my family, take injeki tire ngware. Siki kundi besides gangs, both the time tukigaza rap. Kikota juwe ni false alarm, ni shara ya kumanga lunch. Kundista bra, ni blanda kwanza muhadara. Kudiscover blood, munga tani madara. Nikamu tumianga miada rat, zupa ndo through motherland. Rest in peace, Dantes, nimepewa sifa. Numbers of beats, nime kill Pro Tool from CEOs. iPhone, Fruit Loops, Apple, Infinite, toka before. Syphilis, ni pepo kwa poko, maybe ni false. Venye safcom, simu ni tekto, Infinite, so PPO. Bad mind, nedu jikwenj, nataska baridi task. Kali yungwa na warufa, indakuta rasta gaidi ask. Ukadishi vipi plaster hato malizi task. Plasta za hizi skata ku answer rahisi bra. Ni columns a colored packet smoke zone in a row. Session next talk na charis la so. Hapa hivi nikionesho babe juani na road. Kika challenge ndo mku fight to Babylon in a Rome. So ni kika na reckless hype. Usiseme psych. Kikesi pengine wege vibe. Jinko sema venye squad ya wege fight. Just a flies. Wezi ziona gandede na naked eyes. Study wise. Atak lalo ya veve baridi nice. Ready weke fiti kwa njevi tabidi ice. R.I.P. Dan Dante. Bro where you de. Hope uko fresh. Na remenu skiva timba katapila weekend. Zangu ni manaiki ni kimchocha. Wasi jizete. Nikteta kwani mind of old school peke.
Alright. Me see a squad, my lad leader. Don't come around if you don't have a meal plan. Been so king at a third eye now. I can read all your thoughts right now. Check out the rasta man a done and they done. Black on black always attack the tan. Family fast about to run but God. But when it come to the tank, when they tell them I know the bank. Ja I walk with me, me have a dream. Le Martin see Malcolm X. Come here the noon FLM. Y'all just mortals look down to thee. Can't compare when compare to me. We are the deadliest and them high cannibal. Competition war beef, we cannibal. Big league team, buy out them all. Yeah, me love it when a girl can bounce. At the same time, smoke up a pound. As me count out the total amount. When me get down, she go on and mount. Serial killer when me move on the mic. Uno check me switch it up, weapon or choice. Yeah, me drop it like a topping in a noon pang soup. In a city man, I bring it here, no man cool. These fireman really came a no man fool. Cool, jump on the coop. Hell, the fire starter light up, me bring it in tighter. Boom, fire like Buju man tat. Pop in at the city like a demon on a land. People like a East Coast, me sipping at the Bristol. Full of the kush, can me smoke up a bush. How me slide out, mother de me a sush. Like a hatter, take a under squeeze. Uno check out them breeze when we bring down the squeeze. Read it verse, throw down a feast. Saigon, Paladi East.
Izi mating na ziban lao. Brother achana na king mini aron mwao. Juki cheka na machine na kujana yala ting. Ni machiklao ma king ku bow down. By now wanafa kujua na takwa tu. Madhara uta kupoteza kama Jacob Juma. Sikujagi solo muku jana back up nyuma. Na kuleta gosoro hapa na kuslap na chuma. Bigo goro ukisubiri cover. Kamchoro mefaulu shukuru mungu ni baba. Napenda gawa roro wanashugulikaga. Malboro na makorondo ni udhi na kada. Isi mistake na kismat mindset ya Hitler. Iko blessed ini test ya Jesus. Yes na skika. Squeezy niko close na speaker. Test kabisa sabu hii ni ghost ya Isa. So kani beef waka rib kwenye grill. Still ni na wakil ni kideal na mabil. Na feel kama be real kukazana na magwil. Chuki ni kasigara never did never will. Juna bully mics na katembeza kwa track. Kama mduli nai na kuongeza mabaz. Na miss kudi nai na weza gafanya vitu zineza toa duli sikes. Bas haijali shika ni genje nitakaa kwa mvua. Ambia wangeshi kuna venye neza taa kunjua. Mambe rap stop na ukuja na ska kwa tua. Nikonye shit tofuti ya hama stars na jua. I hope you get the point na letter form. Niggas already scared even before the papa joins. Marapa sofa mini mona ni wa horrible. Kujichocha venye wamekomana bado huo ni mbo.
Mwingi ya kila hood na napita orosho. Na get in the mood na mistari kwa mbosho. Na zile vitu good as patikan kwa soko. Ni yule mtu rudu neza thani ni sonko. AK shotgun kifarumbo noko. All day program kwa chapa viboko. All base slogan kiwa chapa ni kuoko. You always Jordan kipara kisogo. Najua mnagoja niongeze speed kidogo. Niko fiti dogo, city kizogo. Nime chill tu kwa kona na rafiki yolo. Tuna kill, tunachoma ni mazishi ya koro. Na tu feel izo mangoma za mafiki zolo. Zero cheese, tunakulanga kipiski dondo. Pop peace, sindo tunapea mziki gondo. Hip hop hangi na wana shiriki ngono. Niko simple. Na pato ni na spring kwa mkono. Watu wamedonzi kama popa mekam na mina jisen kama popa mejam. Nai tu abijan bado abuja na kuja. Ngwai tunazipan baka tika na chuja. Na tumedunga machupa tukisorora wasupa. Tunatupaga maluga ndani ya korola bila pupa. Ni vitu kama unga ndo keroma tunakupa. Ukitukana chunga mbio noma tunatupa. Ka fresh ni na rupu seti. Star ready anashuku keti. Ska kesi ni kuaribu jeshi. Wacha kali na domani watasoma gazeti. Lebo ni kugina na kam na mbogi. Wefinya pose bado mimi na zoza. Fimbo ni kumini kijam Nairobi. Wapinda dos kabla Mr. Osa.
Vile idha inatamba, basi beya bidha inapanda. Nimekafunga nikane mejita inakamba. Toka mazishi so hifai matanga, lakini mazishi mefanya nibaika shamba. Shamba na pija pamba za kujigamba, mini plamba, jufle na tamba. Na kuwa bamba nina panga na madimanga za kumadana nina hanga. Misisi blanda niko sambamba. Mina skatu na banka bazooka bro, hatuchomangi izo kansa za duka no. Si ubantu kipath pass, tukicheka tubo tumejigaska fanta bambucha jo. Mungu za pupa, lesu unataka kona nikiwa umbu na chupa. Pang, hapo sipo omba mungu takufa. Wakisikia nikiroga wanakumbuka tupa. Ama bigi na pan, juvile biti na bang. Na watekai kakombi ya miti na bang. Bless, wanajua vile mini na come fresh. Swag safi mambo fipi madam resh. Come close ni kupige katang test. Jua kuna nigga ready to contest. Wani student kiti chini ulan. Threats, hazini tishi ni na jeshi ya come. Miwa nimewasoma in case watan manyoka. Miyu manga ni noma mbaka mafan huchocha. From bondo uyoma na kana slang ya ocha. Nimetoka bungoma kani mehang kwa chopo. Na machiki di, wametuche kicho tukikipi G. Isili, tukishikisha miti na big G. CBD, sindo pita na simu sumimini. Shigidi, shida kagunjwe limada easy E. Yani ukedi, malaria na TB. Kali mse ni kuaria na CV. Toka UK, misi mgeni wapa jiji. Choka nizo mangoma za Nigeria kwa TV. Promeme ya lade, iyanya mbaka flavor. Mafala ni aju, jifanya kani favor. Ndiyo wana tufanyia, nizo ngoma zina udi. They all sound same, kuwa show misi na budi. Marapa kwa biti panda, wana kopi designer. Wako wengi fake utadhani Nairobi ni China. Na mimi ni kama machine, nikipanga ma scheme. Susi ni compare na sakodi, jo sakodi ni minor. Marapa ngapi Kenya, wana do shit na do. Wame hit kibira, mini me hit maju. Yani saina sifi wana my sister do. Facts only nigga, I only spit the truth. Yeah, you was never ready, I got the Glock ready. The Mac 11 heavy, it's very necessary. You niggas marry, marry. But me and my Cavalli, I'm a pow, pow, pow. Till you niggas dead and buried. Ha, mini bobo G was in my meal. Kan, Mkongolese, me kona true. Charms over beast, my nigga, who can't go me? Papa Jones.